tunapiga miti kasi. Whoa. Doli kitema mambo safi. Uh-huh. Ukwasi sunajwaga kananasi. Yeah. Wanazita mula mavumbasi. Money. Bongo tunapiga miti kasi. Whoa. Doli kitema mambo safi. Uh-huh. Ukwasi sunajwaga kananasi. Yeah. Wanazita mula mavumbasi. Money. Wanazita pepa, zipo water tesa, moka baresa, mangi kamandesa, mishe mishe sachi pesa, uvivu kujitesa, downtown, hometown, mambo wesa wesa. I gotta giri na mama wawiri, that's that. Mambo flani ya shiringi, I gotta get that. Better keep your circle small, don't forget that. When you roll, get more than a steady soul. Ikija do, don't be slow, it's time to blow. Useche mia, kanyagia, weke nia. Kamata mkwanja, washangaze, waso kusania. Mombe mungu, akwepushe, nalo kupania. Bongo tunapiga miti kasi. Doli kitema mambo safi. Uh-huh. Ukwasi sunajwaga kananasi. Yeah. Wanazita mula mavumbasi. Money. Bongo tunapiga miti kasi. Doli kitema mambo safi. Uh-huh. Ukwasi sunajwaga kananasi. Yeah. Wanazita mula mavumbasi. Money. Wanazita pepa, zipo water tester, moka baresa, mangi kamandesa, mishe mishe seti pesa.